FM du Mali.
Ɗum waɗɗi noon e wattu jooɗo haalaji hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ewde sappo yaade sappo ɗiɗi lewru septembre dow jogoɗa transition woni ko kamɓe rewɓe ɓe ɓami anniya joɗinde fedde lollirde observatoire des femmes unies fanda muɗum e wi kamɓe keɓe oɗo miijo o e waji binde hun janngol hoore sariyawol 050 tottogol rewɓeɓe addadu capantatli temedere postuji nometeɓe e gotenteɓe yila mabɓe yoɓe gattane hakkillo yalla eɓe tawede anniyaji mawɗi ɗi ɓamete dow kabaru leydi ndi keɗena Fatima Mayga kanko woni hoorejo dental rewɓe ardiɓe en ɓe ɓaleri sahal e wuddu leydi Mali o neɗɗo ɗumno fedde nde fanda ndeɗo fedde yo tafon heɓde tajural huncangol hoore rewɓeɓe banggal ko winda e lisere wullo 052 ne andi wiide gouvernement joƴinte fo ɓoyata fedde hertana nde sariyaji ɗumno ha joƴinte ne andi wiide hakke 300 yimɓe hani nomede toon gollirɗe cewɗe e gollirɗe mawɗe laamu nden noon min landina rewɓe mbawɓe nellede e leyɗeɗo gollirɗe cewɗe e mawɗe ɗe nden noon min dawran pati ɓeɗo labkoɓeɓe jeego kabaru muɗum ɓe wajiɓe mabɓe huncere ɗum hoore wakkati joni o
va nous dire, nous ne savions pas.
Toutes les femmes du Mali.
Mayama iniraɓe sukaɓe wonno fanda kawrital keñen to yurso toon dow huncangol hoore kabaru iwgol iniraɓe sukaɓe heccuɓe ley jañili cellal sercule o kamɓe dogotoro e nokku o limtiki jeeneo rewɓe iwɓe hen ley lebbi jeegom rendiji hitande 2020 dow nayi rewɓe iwɓe e on wattu goto o ley hitande 2019 nogoyo ardiɓe dinaji jamare e heƴaɓe ONG en e kañe gollirɗe lollirɗe service technique gaɗi totodiral hakkillaji ñande alalbare nde dow golleji mbawɗi latade sababu masibaji dow rewɓe e sukaɓe to kuccala toon e wi landiniɓe kawrotal ngal ngal latiki sababu yuɓɓinde kala golleji lebbi tati ƴaɓɓiɗi ɗi haɗoɓe ɗiɗo golleji ɗi ɗum ɓami haala fedde lolirde gaw husunu ndere muɗum na wodi rewɓe sukaɓe kañe chauffeur en ɓami anniya ñande aljumare nde taccude lawol nartirɗe e yaltirɗe ɗatti gaw ñaami e gaw sewari fana muɗum e wi mabɓe yo hadde camion ngaji julaɓe ɓe nattude ley lumuji gallude nde ndenno oɗo imadara kamɓe majotoɓeɓe ittinde mette mabɓe banggal cogguji tiɗuɗi ñamduji ɗi untiminta yewtere meɗen hannde yo e ji yontere warore.